kwanza nanza na dua. Namshukuru Mungu kunipa wewe, yule mbwa angeniua. Hayakutoshi maua chupe, vitu vyote nitakupa wewe, uzidi kujishaua. And you know that I'm so crazy over you. And you know that anything you want I could do. And you know that I don't know what to do. Baby, you know that hakuna tena mimi without you, yeah. Cha nani?
Cha mimi.
Eti wa nani?
Wa mimi.
Oh, ka sweetie tam tam.
Wa mimi.
My baby boo boo.
Wa mimi.
Nyam 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 nyam.
Wa mimi.
Au kameni piga juju. Hey yeah, yeah. You are my one and only, my heart desire. Tajiru moyo wangu wa unagabaya. Ukitaka kiss, oke ni chumi wako my love. Tupae juu wangani, benzi limeota mbawa. Nimemaliza, mikwako sina usemi. Nilichobakiza, kujenga family. I'm so crazy over you.
Baby boo boo,
nyam 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 nyam,
wami.
Au kameni piga juju.